walete, walete. Wakishua na washamba,
walete, walete, walete.
Mi unitishi na talk,
walete.
Mi nataka tu walete,
walete.
So nataka ni wape,
walete.
Waje geto ni shire,
walete.
Si ushkisho na mapare, wamekuja na mabunde. So nataka kunywa bia,
walete.
Sindo masonko wa masonko. So nataka kuvamia,
walete.
Bonga, bonga. Ukikosa cha kusema basi wanyonga. Fionza, fionza. Akisema vibaya basi bomonda. Bonga, bonga. Ukikosa cha kusema basi wanyonga. Fionza, fionza. Akisema vibaya basi bomonda. Madada wakudanga,
walete.
Wateza moja kanga,
walete.
Wenye viuno vya kitanga,
walete, walete, walete.
Madije wa viwanja,
walete.
Machizi wa kijanja,
walete.
Wakishua na washamba,
walete, walete, walete.
Wakutaka iPhone ya macho matatu. Wale wavaamini na wafaijabu. Wakucheza na waume na wakeza watu. Walete,
walete.
Usilete madakesi hapa nyumbani. Unataka zima mziki, wewe ni nani? Walete madj wajerudia hii. Walete, walete. Bonga, bonga. Ukikosa cha kusema basi wanyonga. Fionza, fionza. Akisema vibaya basi bomonda. Bonga, bonga. Ukikosa cha kusema basi wanyonga. Fionza, fionza. Akisema vibaya basi bomonda. Madada wakudanga,
walete.
Wateza moja kanga,
walete.
Wenye viuno vya kitanga,
walete, walete, walete.
Madije wa viwanja,
walete.
Machizi wa kijanja,
walete.
Wakishua na washamba,
walete, walete.
Touches on the beat.